Yo, a baby is in it, yes, cause in the box. Very busy, asking for new D. I love graphics on Magina. Nathan the beat is sweet, yeah, so I am music. Shamim. Hot and a duck pull him. Ya soka na fata shamim. Ameli pala pala pull him. Ya soka na fata shamim. Hot and a duck pull him. Ya soka na fata shamim. Ameli pala pala pull him. Say, never had a bit talk, Gadili musika tiwe pa. Asobo lo kwane talk, Omuntu atasasi da talk. Mbundo, pako talk, mpako. Pako talk, mpako. Pako talk, mpako. Yengo nyumite sikati. Atete ya funa silimu. Vamu kebela kauka ngate kalimu. Neunya nyela rentebela. Benzi te bafuna silim. Ya soka na fata shamim. Hatena da kupulim. Ya soka na fata shamim. Ameli pala pala pulim. Ya soka na fata shamim. Hatena da kupulim. Ya soka na fata shamim. Ameli pala pala pulim. Ya sango muwale nebi. Ngatamanyi Luganda yade yade. Na yela ya genda na mukwana na mugamba bino wa manga mbuno. Ameli kwini pala. Afoyu kakaka kamala. Wanji pilitek ila. Ngatamanyi na chebitegeza vya yogela. Atete ya funa silimu. Vamu kebela kauka ngatekalimu. Ne unya nyela rentebela. Ya benzi teba funa silimu. Ya soka na fata shamim. Hatena da kupulimu. Ya soka na fata shamimu. Ameli pala pala pulimu. Ya soka na fata shamimu. Hatena da kupulimu. Ya soka na fata shamimu. Ameli pala pala pulimu. Yo, a baby is in it, yes, cause in the box. Very busy, asking for new D. I love graphics on Magina. Nathan the beat is, air music.